kutoka kwa mtoto smart choka black dot.
Bora tungebaki marafiki tu, bora tungebaki marafiki tu, forever, forever, forever. Ni bora tungebaki marafiki bu, bora tungebaki marafiki tu, forever, forever, forever. Kwa manane mbona simu ziliita bele mweza ku boyfriend kabadilika. Sema neno laba mini tafarijika. Futa machozi hata ili litapita. Ukitembea jiandae kuna kujikwa. Naweka chaji tukutane kukikucha. Urafiki tuka vuruga, 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 vuruga. Visha wish you've got to vuruga, 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 vuruga. Mazoea katu vuruga, 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 vuruga. Ulivyo msamu kani vuruga, 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 vuruga.
We unalia, mapenzi finito.
Pele kesho, pele kesho, pele kesho, pele kesho, mateso mama.
We unalia, urafiki finito.
Pelekesho, 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 mateso mama. Bora tungebaki marafiki tu, bora tungebaki marafiki tu, forever, forever, forever. Ni bora tungebaki marafiki tu, bora tungebaki marafiki tu, forever, forever, forever.
Tabia ulizosema unazichukia, yeah, yeah, yeah. Wivu ulisema unachukia, yeah, yeah, yeah.
Kwenye mapenzi tusingezama bu, tungekuwa wana usingejenga wetu. Zawadi zako nazitazama tu, na misutani wako ona na mister tu.
Number may blow, WhatsApp many blow, Twitter many blow, Insta many unfollow.
Make it only funny baby. Mapenzi finito.
Pelekesho, 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 mateso mama.
We unalia, urafiki finito.
Pelekesho, 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 mateso mama. Bora tungebaki marafiki tu, bora tungebaki marafiki tu, forever, forever, forever. Bora tungebaki marafiki tu, bora tungebaki marafiki tu, forever, 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 forever.